wose kwa Mungu haya mango.
Dusangira ijambo.
Ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kwa gatano tariki 14 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda byatangiye. Abakandida batatu bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora aribo Paul Kagame w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurinda ibidukikije, na Bwana Filippo Mpayimana batangiye kwegera abaturage basobanura ingamba zabo. Mbere yaho ariko tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi umuryango Human Rights Watch ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje raporo nshya ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda. Uyu muryango washinje bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Rwanda kwica abantu 37 bazira ibyaha byoroheje ubusanzwe bitagombye kubicisha. Muri iyo raporo y'impapuro 40 yasohotse kuri wa kane, Human Rights Watch ivuga ko abenshi mu bantu bishwe bakekwagwaho kwiba ibitoki, inka cyangwa se amapikipiki. Uwo muryango ugaragaza ko abo bantu bishwe kuva mu kwezi kwa kane 2016 kugeza hagati muri uyu mwaka turimo. Ese Leta y'u Rwanda yakiyite iyi raporo? Ntacyo ku buryo bwaguye Leta y'u Rwanda yatangaje. Ariko ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge yamaganye raporo ya Human Rights Watch. Yanditse avuga ko igihe kigeze kugira ngo iyi miryango mpuzamahanga itangire gukora kinyamwuga. Minisitiri Businge yunzemo ko iki cyegeranyo, iyi raporo ari amafuti, kandi ko uyu muryango Human Rights Watch ushakisha wawutega amatwi kandi ko washutswe. Yasoje asobanura ko u Rwanda ruzakomeza kuvuga inkuru zarwo uko ziri kandi mu nyungu z'Abanyarwanda. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi natumiye abanyapolitiki bo mu Rwanda babiri. Nsaba kubanza kutwibwira.
Nitwa Kayumba Jean Marie Vianney, nkaba ndi vice president n'umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda.
Ndabasuhuje kandi ikaze mu kiganiro cyacu ku ijwi rya Amerika Bwana Kayumba. Ku rundi ruhande kandi twatumiye umunyapolitiki nawe uri mu Rwanda.
Murakoze. Nanjye nitwa Boniface Twagirimana, nkaba ndi umuyobozi wungirije wa mbere w'ishyaka FDU Inkingi, ishyaka ritavuga n'ubutegetsi bwa Leta ya Kigali, nkaba ndi Kigali mu Rwanda.
Ndabasuhuje namwe Bwana Boniface Twagirimana kandi ikaze mu kiganiro cyacu. Mwembi mbatumiye mu gihe mu Rwanda kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu byatangiye kuri uyu wa gatanu, kandi mbatumiye mu gihe hari raporo y'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch wo muri Amerika yatangajwe tariki ya 13 y'ukwezi kwa karindwi ivuga ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda. Turavuga abantu 37 bishwe mu ntara y'uburengerazuba hanini. Mbahereyeho Bwana Kayumba, iyi raporo ivuga ku bwicanyi mu Rwanda mwe mwayakiye mute, muyivuga biki?
Murakoze Bwana Etienne, kandi reka nkomeze gushimira n'ubundi na Boniface ndetse n'abatwumva kuri Radio Ijwi rya Amerika. Iyi raporo ntabwo idutunguye kuko n'ubundi na makuru twari dusanzwe tugenda tubona, gusa nari tumenye ngo kuko abantu barapfuye ariko tukaba tuzi ko hari abantu runaka bagiye baburirwa irengero, kandi nk'uko twakunze kugenda tubivugaho ni ibisanzwe muri uru Rwanda rwacu. Abantu bicwa, abantu baburirwa irengero, abahohoterwa. Rero ntabwo byadutungiye cyane, gusa bimwe mu byashimishe ni uko nibura amahanga nayo dukomeza kugenda tuyereka ibibazo by'u Rwanda agasa n'atabibona neza, ariko ubwo nibura Human Rights Watch yashoboye kugaragaza ziriya mpfu z'abariya abantu, numva nabyo ari ikintu cyiza cyane.
Ndabashimiye cyane Bwana Kayumba. Bwana Twagirimana Boniface, mwe Human Rights Watch ivuga ko ubwicanyi raporo mbese ishingiye ku bwicanyi bwatangiye gukorwa mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, namwe abantu bicwa aburirwa irengero ni ikintu musazwe muzi aho ngaho mu Rwanda.
Urakoze, nikambire bakunzi b'Amerika ko ndi kuri ibyo bintu ntago twembi ari bishasha, kuko ni ibintu tubamo, ni ibintu bikomeza twakomeje kugenda twamagana uko byatangiye. Birango wabibuka neza ibyo bintu bishaka FD n'ibindi byabikozemo n'amatangazo menshi ritabariza babaga abazimiye cyangwa tunamagana ubwishingi bwabo bwakorewe abantu bakoze ibyaha kuvunwa igitoki ngo yishwe, ngo hari uwamukete ko yakoze ikindi kiyishwe. Ibyo bintu byanatumye njye ubwanyu kwitangira nitaba muri polisi, nsa naho nirwo ubwo bakora kuye kujya mvuga ibyabo bantu bicwa n'abari giswa. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ni ibintu umuntu yavuga ko byabaye iteka mu gihugu cyacu, wagira ngo nibwo buryo bwo kuyobora Abanyarwanda, kuko mu by'ukuri biratangaje kuba umuntu ashobora kwicwa mu gihugu cy'u Rwanda nta gihano cy'urupfu kiri mu mategeko y'u Rwanda. Ariko biratubabaza ko buri gihe by'ukuri tubona aricyo kintu gikoreshwa, haba kukekwaho ibyaha, haba n'uwenda bafatiye mu cyaha cyoroheje runaka ugasanga bamwanjije guhita bamwica mu ruhame. Ndetse ikibabaje ni uko wasangaga bamwe twagiye tunakora matangazo twamagana ibyo bintu babicuruza mu ruhame, bakaza bahekeye ku biti. Mu by'ukuri bisa nk'aho ari ugutera ubwoba abaturage bose, ubona mu by'ukuri ndetse n'ubibonye n'amaso yibaza nimba koko u Rwanda rufite ubuyobozi bugendera ku mategeko, ufite n'inshingano zo kwigisha abaturage ko ubuzima bw'umuntu ari ntavogerwa bugomba kubahirizwa.
Bwana Kayumba, mwe ni iyihe mpamvu mubona ko aba bantu bashobora kuba barishwe hanyuma inzego z'ubushinzwe umutekano, inzego zishinzwe ubutabera ntizikurikirane ababishe?
Ndiko mbibona mbona akenshi nk'uko twakunze kugenda tubivuga, ntabwo ikibazo kiba icyabubazwa cyangwa se abandi bantu bakora ibyaha, ahubwo ni ukuvuga ngo iyo hari ubukeko kutavuga rumwe na leta iminsi myinshi abamo guhimbahimba ibyaha n'ibisenesano nabyo. Ibyo rero nibyo njyewe nzi bikunda kubaho, ugasanga bafaburi burinyira abandi barishwe, ariko kugeza ubu njyewe nta muntu nzi nahamya neza ko yishwe kubera ibyo bibazo by'ubujura. Uko duhereye hafi hino tukajya nko ku y'uwapfuye mu minsi yavuye niho nibuka ya musilamu niba ari mugemankango, bibwira ko urupfu rwe rwaratangajwe kandi ruramenyekana, ariko kuvuga ko yari mu mutwe w'iterabwoba kugeza uyu munsi mu Rwanda akaba ari nta n'umuntu yenda wahangara ngo avuze n'akaruru biba byamugwa amahoro, ukavuga ko noneho umuntu yarashwe kubera ko ngo ari mu mutwe w'iterabwoba. Iryo twebwe tubona feti mu mpeshi idakanja amanwa mu kunenga leta iriho agerageza gushakirwa ibyaha no guterwa ubwoba no gutecekeshwa. Ibyo rero akaba ari ibintu bikunda kubaho, ariko njye nkaba navuga ko mu by'ukuri biba bitewe n'ibyo byaha, kuko njyewe izo kesi zabanwe muri ubwo buryo kubera ibyaha ntabona nabona. Urugero mfite ingero nyinshi z'abantu twagiye tugaragaza kandi bagiye bakora ibyaha ndetse n'ibindi ngibyo, ariko kubera ko babishe muri leta ugasanga bahawe ikaze nta kibazo ibyo bakoze ntacyo bitwaye.
None se murashaka kumvikanisha ko muravuga ko abo bantu muvuga ko bashobora kuba barishwe kubera ibyaha cyangwa se ibyo bintu by'ubujura bashobora kuba barakoze ko bishobora kuba atari byo? Ndumva musa nkaho muvuga ko bishwe kubera ko bashobora kuba batavuga n'ubutegetsi bwa leta. Hari umuntu wo mu ishyaka ryanyu Bwana Kayumba wishwe muri aba bavugwa?
Barahari yenda kubera impamvu n'ibisanzwe mu Rwanda tutagira tugaragaza, kuko niho umuntu atagihari twirirwa tujya mu buryo gusakuza ngo runaka yari umuntu wacu, numva ntacyo bimaze, kuko ibimaze kugera muri uru Rwanda ni uko ubigaragaza ahubwo n'umuryango ukabigenderamo. Rero niba twarahombye imwe nta mpamvu yo guhomba n'indi miryango, ariko izo kese turazifite kandi twagiye tubigaragaza. Notirema yuko ari n'abantu bo mu mashyaka yacu, ariko tuvugira n'abenegihugu muri rusange. Ni ukuvuga ngo umwenegihugu wese ushatse kuvuga adakomeye yombi leta ubungubu nyine yakanirwa urumukwiye nk'uko bakunda kubivuga.
Ndabashimiye cyane Bwana Twagirimana. Mwe muri aba bantu bishwe hano mwavuze ko ari amatangazo mwagiye mukora mugaragaza ibijyanye n'ubu bwicanyi, hari abantu bo mu ishyaka ryanyu rya FDU inkingi bigeze bicwa muri ubu buryo?
By'ukuri nk'uko umuvandimwe Kayumba bivuze, Abanyarwanda muri rusange bafite ikibazo cyo guhohoterwa muri ubwo buryo, ku buryo impamvu z'ababahohotera n'ababica nibo baba bazizi mu buryo burambuye. Ariko by'umwihariko dufite abantu b'abarwanashyaka bacu bagiye bazimira n'abagiye bicwa, nabibutsa ko muri mezi atarenze abiri ashize hari wanashaka wake twa Damascene wo mu kare ka Ngoma wishwe azira mu byukuri ko yaramaze igihe na wasanu ubaza leta donc je dozi wande zimwegereye impamvu babaza guhinga ibigori agihingwa kimwe bakaba bavuga ko ngo yagandishaga abaturage ngo yanga gahunda za leta yarahamagawe n'abantu bashinzwe umutekano mu murenge avuga ko bagiye kumuha akazi ubundi uyu murambo umuryango uhamagarwa baza gutoragura umurambo baza batwara umurambo twaramushyinguye iminsi yashize n'ubu mu by'ukuri abakekwa ko baramuhishe harimo n'abamuhagara bashinzwe umutekano nta n'umwe ugeze umunsi nawe uragize imbere y'ubutabera yatubwiye ko ngo yabataye muri yombi ariko n'ubu ngubu ntabwo by'ukuri twizeye neza niba abantu bazarwa kuko usibye nabo n'ubu ngubu tuvuga n'abandi baturage bagiye baburirwa irengero n'ubu ngubu imiryango bikaba yarihanagwe nta muntu n'umwe twari twabona bahanwe azira kubangamira uburenganzira bw'umuturage cyangwa azira nk'ibikorwa byo kumushimuta cyangwa kumwica akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri tuvuga ko hari n'imigirire y'ubutegetsi dufite hano mu Rwanda mu gutera ubwoba abaturage muri rusange kugira ngo atagira ubumbura umunwa ntagire ugire icyo avuga ati ndabona cyagenda gutya cyagenda kuriya twumva mu by'ukuri imwe ishobora kuba bishingiye ku mpamvu za politiki zo gushakisha abaturage muri rusange akaba none n'ubw'umwihariko no kwibasira abo babashije kubona ko hari uko babona ibindi bintu nk'uko batabitekereza abo ngabo bakibasirwa by'umwihariko ariko mu by'ukuri ikibazo ni cy'abanyarwanda muri rusange
hari ingero
ko batagiye mu ishyaka rya FPR kuko cyane cyane icyo kintu abantu bahatirwa kujyamo utagiyemo cyangwa utumva ibintu kimwe nawe bakumva ko agomba kutagira umutekano mu gihugu
hari ingero umuryango wa Human Rights Watch utanga uvuga ko ubumwe bw'ubwicanyi hari ubwagiye bukorwa ku mugaragaro abantu babireba umuntu akarazwa abantu bareba mwe musanga impamvu ari ihebwana kayo
bwo murakoze cyane ni cyo nani natangiriye impamvu nta yindi ni uburyo nyine bwo gutera abantu ubwoba kuko urumva ni uyu munsi mu mateka y'u Rwanda haravanywemo igihano cy'urupfu noneho umuntu yafatwa atari yanamwe n'icyaha ndavuga kuko tuzi ko umuntu wese ukiri muri porosedure y'inkiko aba arwa nk'umwere ubwo rero niba umuntu araso akazirwa mu ruhame agikekwa nk'icyaha urumva nta kindi wabigamije mu iterabwo kugira ngo abantu bose ngo bahamuke bumve ko nyine ugomba kubaho ngaho ukakira ibije ugacece ku bundi ukemera nta kundi nyine nta gushidikanya iby'ubutegetsi bukuzaniye
ndabashimiye ubu turaganira mu gihe mu Rwanda mu kwezi gutaha na amatora ya perezida w'igihugu hari abakandida batatu mu bakandida bahari cyangwa se ku mukandida usanzwe w'ishyaka rya FPR Inkotanyi perezida Paul Kagame iki kibazo musanga bagishyira imbere ku buryo ari ikibazo uwatorwa yashyira ku murongo uri imbere bwana Twagirimana
biragoye kuko mu by'ukuri FPR twe tuvuga ko bisa naho yananiwe kuyobora igihugu cyane cyane ko ibyo yaje inenga ubutegetsi yavanyeho ahubwo umuntu yavuga ko ari byo yahise ishyira mu bikorwa ndetse ikanarenzaho biragoye rero ko FPR nimba imiyoborere yayo ishaka kuyishingira ku iterabwoba akaba ariryo rituma abanyarwanda bicwa bashimutwa naho ndetse bamwe bakabicira mu ruhame ntabwo mu by'ukuri ushobora kureka uwo mugambi kuko mu by'ukuri urumva nibwo buryo bwayo bwo kuyobora abaturage no kubatera ubwoba ku buryo abaturage bahora n'ubwoba ntibagire uvuga ntihagire uvumbura umunwa ntabwo rero mu by'ukuri FPR yo ntagiteze kuzihindura ahubwo umuntu yavuga ko uko imyaka igenda ishira ariko ibyo bintu ubwo imyemerere yayo igenda irushaho gukomera bashyiramo n'umurego mwinshi ku buryo nazo mu gihe tugira ko mu by'ukuri kuba FPR ikomeje kuyobora u Rwanda yanize byaranize mu by'ukuri ibyifuzo bya rubanda yanize demokarasi ari akaga gashobora kuzabwira abanyarwanda mu myiza kuko ntabwo twumva ko hari ikintu cyiza abanyarwanda basarura umuyoborere imeze nk'iyo tubona ubu ngubu yo gutera ubwoba yo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko mu by'ukuri n'abandi bayikoresheje imbere ya FPR bisaba ko byashyize igihugu mu kaga
ariko muravuga mutyo bwana Twagirimana muri kamarampaka mu kwezi kwa 12/2015 abanyarwanda barahagurutse barenga 90 n'andi majwi ku ijana basaba ko itegeko nshinga ryahinduka basaba ko perezida uriho Paul Kagame yakongera akiyamamaza bivuze muri make ko abaturage bamwifuzaga
ibyo ngibyo ari abakunda gutora urwenya avuga ngo ibyo umuntu yabigira abahinde abo ngimba abahinde babesheka ariko abanyarwanda bo kuri kwibubaho barakuzi nibaza ko n'abanyamahanga benshi muri raporo bagiye batangaza harimo na n'igihugu cya Amerika gisanzwe n'inshuti magara y'ubutegetsi buri mu gihugu bwavuze ko ibyo bintu ari ibintu leta ya Kigali na FPR na Perezida Kagame iyoboye ishyaka FPR bavirinze abantu barasinyishijwe ku ngufu ibyo ntabwo ngo arimo abantu barabizi abantu bahatirwa gushinya bahatirwa kuzana impapuro mu nteko. Mu by'ukuri ibyo twatangiriye ubu nibyo bisobanura uko abaturage bayoboye umuturage yoye ku iterabwoba. Uzi ko nadakurikiye ashobora kwishwa, ashobora kunyerezwa, kumubwira ko asinya asaba ko perezida wa Repubulika akomeza kuyobora. Ni ibintu byoroshye cyane binumvikana, kuko mu by'ukuri nibyo tuvuga by'amatora. Umunyavuga ko amatora ashoboka igihe abaturage afite ubwisanzure, bakaba bashobora gutora iyi cyangwa iriya. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rero ibyo ntabwo byemewe.
None
agomba gutora FPR utayitora ukabuzi ko uri bure na kaga.
Turavuga ku matora noneho abakandida ni batatu, hari bwana Paul Kagame w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, hari bwana Frank Habineza w'ishyaka rya Demokarasi y'Ukurinda Ibidukikije, ndetse hari umukandida wigenga bwana Filipo Mpayimana. Bwana Kayumba, murebye uruhando rw'abakandida baziyamamaza, murabona gupiganwa biza bihagaze bite tariki ya kane y'ukwezi kwa munani?
Murakoze cyane.
None kubiseka. Yego ndakumva. None kubiseka.
Buriya rero kugira ngo gutora ni ugutoranya. Kandi buriya mu gutoranya utoranya ni buri bintu bifitanye isano bijya gusa. Naho niba nyakubahwa Etienne uko bivuze, numva ko ngo abanyarwanda batuye Itegeko Nshinga nyine basaba ko nyakubahwa Kagame yakomeza kubayobora, bamutora kuri 98%. Niko mbyumva. Niba koko baramutse kuri 98%, ubu ntabwo ngo hasigaye 2%. Ubwo ko 2%, ntegeza kubwa ariko Frank Habineza na Mpayimana zizaguye kugabana. Ubwo niba bazagabana mu buryo bungana, niba bazagabana mu buryo butangana, ibyo ntacyo ntabyo nzi. Ibyo rero birerekana yewe mu by'ukuri nakunze kubivugaho nta matora mbona ari mu Rwanda, kuko uhereye ku byo twari tumaze kuvuga ibyo bivuze, ari byo mugenzi wanjye Boniface Twagirimana yavuze haba, ndetse n'ibyo byagaragaje muri iyo raporo. Urumva igihugu kiyobowe muri ubwo buryo, ayo matora yabava yabajya hehe?
Ahubwo se
mu by'ukuri twebwe nta matora twemera ari mu Rwanda. Igihari gusa cyakora ni ikinamico igiye kugera ku iherezo muri icyo gihe, cyakora ubwo nyine abakinnyi b'iyo kinamico bamaze gutoranywa aribo Philippe Mpayimana, Frank Habineza na Paul Kagame ariwe acteur principal.
None ishyaka ryanyu ahubwo
ari amatora mu Rwanda.
Bwana Kayumba, ishyaka ryanyu PDP Imanzi, umuyobozi wanyu waritangije bwana Deo Mushayidubu arafunze, ariko mwatangaje ko mutazitabira aya matora, kandi ntabwo ishyaka ryanyu n'ubusanzwe ryemewe. Aha mwashatse kuvuga icyo ubusanzwe?
Murakoze cyane. Kutitabira amatora ntabwo ari ukudatanga umukandida gusa. Kutitabira amatora twebwe ntabwo tuzitabira ibikorwa na bimwe by'amatora, kuko twebwe nta matora tubona ari mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo haba gahunda zo kwamamaza, izo ntazo tuzitabira. Haba gahunda zo gutora, ntazo tuzitabira, kuko twebwe kwaba ari ukujya guta igihe ku bintu byamaze kurangira. Rero ntabwo Imanzi ntabwo zifite umwanya wo gutakaza, kuko dufite byinshi turimo mu rugamba rw'iterambere, dufite byinshi byo gukora, nta mwanya wo dufite wo gupfusha ubusa, ku buryo tugenda tukajya gukora ibyamaze kurangiza gukorwa.
Bwana Twagirimana, mwe murebye abakandida uko ari batatu, murebye ingamba bagaragaje cyangwa se gahunda batangaje kubibageza ku Banyarwanda, uwo mubona afite ikintu gishobora kuba cyafasha Abanyarwanda gukemura ibibazo bafite, ni uwuhe muri bariya? Simva ko ari kumwamamaza.
Biragoye. Ibyo FPR byo nabivuze byo nta cyahindutse, n'ubundi uko isanzwe iyobora Abanyarwanda ntacyo utahinduraho. Bibaza ko na Perezida Kagame ubwo yigeze kubivuga avuga ati atabone kunsimburwa, narayoboye nabi, kandi kuko yayoboye nabi kubera ko yabengwa ko yihambira ku butegetsi, kandi nyuma y'imyaka 20 na bariya bagenzi be rero Frank Habineza na bagenzi be, byashoboka ko wenda hari imigambi y'Abanyarwanda, ariko kugeza uyu munsi ntayo numvishe ibyo bita imigambi irashe ikora ku bibazo by'Abanyarwanda. Icyo numvishe bavugaho wenda nka Green Party n'uko byizubaka urukuta imipaka y'u Rwanda, nicyo kintu nabonye bashyize imbere cyane mu bibazo rero Abanyarwanda bafite. Ntabwo bahangayikijwe n'urukuta bagomba kubaka ku mpaka w'u Rwanda, ahubwo hari bibaza ko ruramutse runubatswe noneho n'abashaka kwinyagambura akabasha guhunga mu gihe baga bari guhigwa, ahari byabaye noneho imbogamizi ikomeye ku buryo noneho nta n'uwajya abasha guhunga. Abandi rero nabo mu by'ukuri ntabwo mbacira urubanza, bafite imigambi myiza wenda bazatangaza rimwe n'iminsi, ntabwo wenda ntibabonye icyo kuyitangaza, ariko nta muntu wumvishe n'umwe akora kuri icyo kibazo cyo gushimuta Abanyarwanda no kubica. Nta muntu n'umwe nigeze numva akomeza ku kibazo cy'imisoro, ubu ugarije Abanyarwanda imisoro ihanitse iri gutuma abantu benshi babura uko bakora. Nta muntu n'umwe nigeze numva azamura ikibazo cyo kwikubira umutungo w'igihugu, aho mu by'ukuri ikijyanye na bizinesi n'ubukungu bwose byahariwe na n'ishyaka rya FPR ndetse n'abambari bayo, nta muntu umwe nigeze numva mu by'ukuri azamura ikibazo cyo kuvogera imitungo y'abaturage kimaze kuba akarande, aho ubutegetsi bwo bwigamiza imitungo y'abaturage ntagire uhabwa ingurane, bakamara imyaka n'imyaka 10-15 bategereje ingurane, iyo ni ikabashyira mu bukene bukomeye. Nta muntu umwe nigeze arakomoza ku kibazo mu by'ukuri cy'icyo twari cyo kutubaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nta muntu nigeze numva za mu kibazo cya politiki cyo kutisanzura mu gihugu bakivugaho mu by'ukuri atarya umunwa. Abagerageje kukivuga bibaza ko bakuwe mu kibuga na komisiyo y'amatora, nayo mu by'ukuri munavuga ko ari komisiyo ya FPR kuko abayigize kugira ngo abanakurikira urushe ko komisiyo y'amatora yatangije kuba cyo kwamamaza ishyaka FPR na mbere.
Nicyo kibazo nangiye kugeraho Bwana Twagirimana, ngira ngo nkibaze Bwana Jean Marie Vianney Kayumba. Uretse abakandida batatu komisiyo y'amatora yigenga y'u Rwanda yemeje, hari abandi batatu batujuje ibyangombwa. Muri make komisiyo yatangaje ko batagejeje ku masinya y'abantu 612 muri bakomoka muri buri karere mu 33 tuwe n'u Rwanda. Ari abangaba bemejwe n'abataremejwe bagiye batangaza ko bagiye batotezwa bakabuzwa uburyo kugira ngo begere abaturage. Muri make mu Rwanda ni ikibazo kuburyo muratabara abasinya 600 y'abantu bamushyikiye ku buryo yabigeza kuri komisiyo y'amatora ngo yemezwe nk'umukandida.
Urakoze cyane yani cyenezi n'ubyukuri kubyumva neza utari muri uru Rwanda ntabwo byoroshye, ariko kuvuga ko wabona abantu 12 no kubona abantu 600 mu karere mu by'ukuri imibare wayibona, ariko abashinzwe kubijora iyo babigezeho bakwereka ko ya mibare atari iyo kuba abantu atarimo. Niba ryateye n'ikiniga ryakunze kuvuga simbizi, ariko gusa igikunze kugaragara ngo mu Rwanda kwa rwagwikeko rwakomeje kuvuga ruba mu Rwanda ruba gusanga abantu benshi b'abantu dukunda kwita ngo ni intore, usanga abantu bari aho ngaho nyine ubara abo kureberera ibya FPR. Ubwo ni ngo mu gihe ushakisha abantu 12 urumva muri 12 biragoye kubona ngo babantu 12 kuko yenda abaje koko ari 12 baje bagushyigikiye ni bande. Ubwo keshi rero haziramo n'abandi FPR yohereje bo baje kugutobera nuko n'ubundi tuzure. Ubwo ngo uvuga ko iyo mibare wasinyisha ugapfa kubabona uri umukandida wigenga kandi udashyigikiwe na FPR mu by'ukuri mbamye ko bisa n'ibidashoboka.
None se ni ukuvuga ko nk'ishyaka ryanyu PDP Imanzi cyangwa se Bwana Twagirimana Boniface ishyaka ryanyu riramutse ryemewe n'amategeko mukajya gushaka ayo masinya 600 Bwana Twagirimana mubona musanga kuyabona ari ibintu bikomeye, cyangwa se nk'uko Bwana Kayumba bivuze mushobora kuyabona ariko mugasanga harimo za kidubye?
Nibaza ko mu Rwanda ikibazo gihari gikomeye, nibaza ko mu Rwanda bose bazi hari ikintu cyitwa gutekinika kihaba. Gutekinika bita gutekinika ariko ubundi ni ukubeshya n'amanyanga, nabyo mu by'ukuri ni imvugo imaze kumenyerwa nubwo bikomeye mu gihugu. By'ukuri nk'ishyaka cyangwa n'abari ku giti cyabo bafite ikibazo bagize ntabwo ari uko babuze abantu babasinya, yego nyuma bamaraga kubasinyiraga baratotezwaga, bamwe ngo bakarara mu buru bakagira bate nk'uko bisanzwe bagahoterwa n'inzego zishinzwe umutekano n'inzego z'ibanze, ariko kubera inyota abanyarwanda bafite yuko bakeneye ubwinyagamburiro bamwe baritangaga nyine bagasinyira abo bantu. Ariko se ubemera ni komisiyo y'amatora. Komisiyo y'amatora mu by'ukuri abanyumva baranyihanganira, ntabwo nabwo hari komisiyo yigenga kuko komisiyo y'amatora undi baza Perezida Kagame yigeze avuga ko avuga ati abantu bambaza ngo batavuga rumwe na leta batabona ibintu kimwe natwe ngo tugomba kubaha umwanya, aravuga ati twabaha umwanya w'iki batabona ibintu kimwe natwe. Iyo komisiyo rero nibwira kuko nayo idashobora kurenga kwa ayo mabwiriza umuyobozi mukuru aba yavuze, ntabwo ashobora kwemera ko umuntu ahita mu gihe atabona ibintu kimwe na Perezida Kagame nk'uko nayo yabyivugiye nta mwanya yabaha. Komisiyo rero ni komisiyo ya leta ihabwa amafaranga na leta mu by'ukuri ikorera leta, ndetse mu by'ukuri hari igihe usanga yanivaze mu byo kwamamaza, ariko kenshi rimwe na rimwe abantu bagerageza kuvuga imvugo ati ni iki ukabona bari mu nyamunyu, ariko abo ngabo ni bagomba kwemera abo bantu. Ushaka akantu gatoya gusa kamwe bakagatekinika umugani wabo nk'uko bamaze kubaza amani bakagakora bakavuga ko mu bantu niwo warabonye 2000 nibaza ko bata abantu 600 ariko n'abantu bagejeje hafi ku 2200, ariko ushakamo akantu kamwe bakavuga ko hari akantu babonyemo katameze neza bakakushyira ku ruhande kugira ngo nyine bavanemo babandi batabona ibintu kimwe na Perezida Kagame nk'uko nawe yabyivugiye ko nta mwanya yatanga ku bantu batabona ibintu kimwe nawe. Ni ikintu kiroshye cyane mu gihe dufite inzego mu gihugu zitigenga ziyoborwa tuba tumisango tuyoborwa n'umuntu uwo muntu akaba ari w'inzego akaba ari we inzego z'ibanze yose igategereza amabwiriza ava kuwo muntu zigomba no kubibahiriza nazo nyine zigwa
ibyo tuvuga
ikintu cy'ubwisanzure mu gihugu ntabwo dusigani n'abo bantu twita ngo ni abategetsi nabo nta bwisanzure bafite bwo gukora ibintu uko byagakwiye kuba bimeze nabo ni abanyarwanda kimwe n'abandi banyarwanda uko n'abanyarwanda
mukomoje ku ngingo bwana Twagirimana umwe mu basesengura banakurikira hafi politiki y'u Rwanda yagarutse havuga ati ese mu Rwanda kuba ishyaka riri ku butegetsi rya FPR inkotanyi n'andi mashyaka yakwitwa ko ari ibigugu ndavuga PSD PL avuga ko ashyigikiye Perezida Paul Kagame nk'umukandida mu matora uwo wasesenguraga yagiraga ati ese ni ukuvuga ko nta wundi muntu muri ayo mashyaka bashobora gushyimbira nk'umukandida bwana Kayumba tunasoza rwose kuki mbona nk'ari amashyaka ya PSD amashyaka nka PL avuga ati umukandida wacu ni Perezida Paul Kagame ni ukutizera nukumva ko umuntu umwe rukumbi ari we wakemura byose by'u Rwanda no kumunaniza
urakoze cyo kumunaniza ahubwo nyine bamenye ko ari amashyaka nayo azungira n'abantu b'abagabo bafite amaso areba nabona namonya bifite ubuguta ngo nukuvuga ko undi wese wa uwo bashyira imbere ntabwo abona icyo yaba agiye gukora niba ngo mu by'ukuri kuko n'ayo mashyaka iyo urebye imikorere yayo aho ngo muri iyo forumu nimba muri ako gatebo ka politiki imikorere yaho n'ubundi usanga urebye ni ishyaka ni FPR nako si ishyaka bavuga ko ngo ari umuryango ni FPR noneho ubundi ukaba utwikira ayo mashyaka yose ubwo rero kuba hari uri hejuru ya wa mutaka batwikiriye nanjye numva nahamya nabo ko n'ubundi koko ari wagombye kujya kubera ko niwafata umuntu uri hejuru ku bushoreshero hejuru y'umutaka noneho ngo ufate n'undi uri mu mutaka ngo uvuge ngo niyo ngiye gutanga ngiye kuyobora kandi umaze kwicara kuri wa mutaka hejuru urimo kuyobora ba bantu wa undi nubabona aramuka atagiyeho nabasha gusa n'ushaka kwigira hejuru ariko azaba munsi ya wa mutaka n'ubundi agakomeza kwitwa ko ayobora ariko ari munsi ya wa mutaka rero mbabwiye ko ariyo mpamvu yatumye nabo babona nta wundi mukandida batanga ko ntabyo yajya gukora nta n'uwo babona ubwo nyine umukandida ni uwo nguwo cyane kuko nabo bari bazi ko nta matora hari amatora asa naho yarangiye
muri make murahuza n'iyo mpuguke isesengura politiki y'u Rwanda iyo mpuguke iyo si umunyapolitiki ahubwo areba ibikorwa muri politiki agasesengura we mu nyandiko yakoze yagize ati hari abantu bashobora kwibeshya bibwira ko guceceka kujya iyo bijya ari byo bizana amahoro arambye iyo mpuguke yagize iti abo bantu basa naho bakora ibyo yakwita kwitandukanya n'ubwenge bibwira ko baramuka ni nk'inyaryenge ahubwo bumva ko bagomba kwitwararika mu bihe nk'ibi bya politiki bwana Twagirimana musoza
murakoze ayo mashyaka mu by'ukuri amwe amaze imyaka 20 nta hari abajya bateranuje nyavuga bati abana n'ubumuga bwo kutabw'indesho kubera ko mu by'ukuri kuba ishyaka rimaze imyaka 20 nta hanyuma uko haje amatora ikavuga ko rishyigikiye FPR ikavuga ko umukandida wabo ari FPR mu by'ukuri bisobanura bimwe twabuze duheraho kare abo bantu mu by'ukuri babuze ubwinyagambo rero ariko bo wa mugari wa Nyaryenge baravuga bati reka twigamire hariya abajya batwihera imyanya kuko mu by'ukuri nabo bazi ko banyuranyije n'ibyo FPR yashyize hariya bagomba kubahiriza muri iyo forumu twaje tuvuga muri uwo mutaka hazi ko nabo byabagwa nabi nk'uko bigwa n'abandi nabi bavuga bati abanyarwanda bakwiye kubyisanzura bakwiye kucyo batekereza ni nayo mpamvu nyine kubera ikiza dufite umuntu umwe mu gihugu hamwe wa mugari bavuga bati dufite u Rwanda rwabyaye umwana umwe w'ikirege dufite umuntu umwe mu gihugu abo bandi bose barahari wa mugani yabashyize mu mutaka bazi ko uw'inyagambo yakajya ku ruhande ushaka kwinyagambura bitamugwa amahoro niyo mpamvu wa mugani wo bahisemo ku umukino w'imyaka 20 n'ingaho ishize bayobora amashyaka yabo byo kuvuga ngo bararwanira kugira ngo nabo bayobore abanyarwanda batange ibitekerezo ntabwo bibareba ntabwo ari umurimo wabo yego ntabwo tuvuga byugarije abanyarwanda bwa muri forumu n'amashyaka yino ariko uzambwire n'umunsi n'umwe abayobozi b'ayo mashyaka bigeze bavuga bati hari ikintu tubona kibangamiye abanyarwanda cyakwiye kuvaho ibintu by'imisoro kugeza ubwo bavuga bati n'ubutaka umuturage ahingaga bagomba kubushorera amafaranga kandi atigeze natubu ibyo bintu byo kwambura abantu amasambu yabo bahabwa ingurane bwo buterimbye na bwiyongera kwikubira mu tungo y'igihugu byose abo barabireba gusa bigahita bareba bakikomereza ubuzima
yereka reka
rero ni ikibazo kuri kurwana n'ikibazo no kwaho mashaka
naha kandi dusore ikigando cyacu cy'uyu munsi ndabashimiye bwana Twagirimana Boniface w'ishyaka rya FDU inkingi uri mu Rwanda ndabashimira mwe bwana Jean-Marie Vianney Kayumba wo mu ishyaka rya PDP Imanzi nawe tuvuganye uri mu Rwanda murakoze cyane.